Alo.
Alo.
Ono gweno nyabangambia liwo. Alo.
Alo.
This is a classic one. Make one alongside kids when I got combination allow feeling. Go so.
This is the story for Kenzo Mickey whining. Tony who's in a body in a feeling. This is the story for Kenzo Mickey whining. Tony who's in a body.
Sijukira olunaku lwe agenda n'ebigambo bye yakozesanga agenda. Yali muntu mulamu nnyo nga yegonza. Yagendako omukyalo kulaba ku bakadde. Yasigalanga nina kumenga nimba. Nakozesa n'erinnya lya Katonda. Masimozanyisa otya erinnya ly'omutonzi. Kuba yalayira ti mu mazima ga Katonda
kakulu nno.
Mazima
Yani.